kufinya, eh. Che kufinya. Tato toka kusimpo cha kufinya, eh. Che kufinya. Tato toka kusimpo cha kufinya, eh. Che kufinya.
Kana sabtu kidege dege. Hakina ujanja. Kilivu kihu ni macho lege lege. Kama kala kungu manga. Kapinga miteremko. Mafidisho analia. Chepuko, pembeno shafulia Freaky fasti, lanchirina Anadaka kichanwa mazima Na parangati, ananita wina Nikikika mata na macho anafinya
Katotoka kosimpo cha kufinya, eh Che kufinya Katotoka kosimpo cha kufinya, eh Che kufinya Katotoka kosimpo cha kufinya, eh Chekufinya, katoto kako simpo chakufinya, eh Chekufinya
Vile ule suka suka Na daibu nikitaka Akili zikiuka Na siti geto situmiki chaka
Shita
Ape nini vimbi body Kituna kama chumpo She like a sexy body Mbado maiko jeko Seki pati planchi pina Anadaka kichanwa mazima Na barangati ananita wina Nikikika mata na machwa na finya
Katotoka kosimpo cha kufinya, eh Chekufinya Katotoka kosimpo cha kufinya, eh Chekufinya Katotoka kosimpo cha kufinya, eh Chekufinya Katotoka kosimpo cha kufinya, eh Chekufinya
Katotoka kosimpo kana madimpo Wendo wa sindimba, tena kana maringo, kana kashingo Na mfunza bado kinda She makes me bule, kote na linda Bule Vimada mizu kule, kisha futa ujinga Shatipa kule Ricky fast, lanchi pina Anadaka kichanwa mazima Na barangati, ananita wina Nikikika mata na macho anafinya
Katoka kosimpo cha kufinya, Chekufinya, katotoka kosimpo cha kufinya, eh Chekufinya
Kama, unataka cha uvunguni, eh
Chimibonya
Kile kietu mkuhuni, eh
Chimibonya
Kuko nichoche ya kuni, eh
Chimibonya
Kile aloto ya muhuni, eh
Chimibonya
Kama limepanda jini,
Chimibonya
Chumia na ubani,
Chimibonya
Sakafuni kitandani,
Chimibonya
Nimeshika usukani,
Chimibonya
Almost Urban Wear